zlettuce.com.
Nitonde hejivero
chondi anda memari ndi huyega pelo chime swakai nijirobe na masaki kwa mana kwa handa
abasi niye bombo ya nisho unyina kwa kutula
kana niposa
all the one
I think you are here by
abasi niye bombo ya nisho unyina kwa kutula